Omuntu aligaba na ki bwabobula mutabutegese netuyo zimuyitamu olwa bino ebintu ebirekwa musajja watu azukuka kiro era bwatyo yebakakiro ngaakoye natuya nalabe nga munseenabeera wakabi emmotoka yagula nnene era ennyumba yagala nga si azanyira ku by'obugagga bwe ng'oyo mpozayo yaluzira katonda mugenda kitono yetali ng'aba bamutigisa ensimbi zeze zimusingira kiriba kiki ekirizimulesa alinga oyaligabana ki singa obulamu babumujjako atuyanidde ebintu omutali ensi emusaze nekunakuna ensekoma ensekoma ebyensi byakuleka era balifuna kyaba byesiga ne bava ku katonda ensi tekungulwa kuba tuli bagenyi tuliko gye tugenda zekantegekerenga ekulu kulunaku mulimba teremelamelo ensekoma ensekoma ebyensi byakuleka era balifuna kyaba byesiga ne bava ku katonda ensi tekungulwa kuba tuli bagenyi kongwe tuliko gye tugenda zekantegekerenga ekulu kulunaku mulimba teremelamelo ekino kyatutuukako ow'omukwano musumba mugerwa mukwano gwange yandeka bubi omuntu oyo yandibaddewo nze nalowooza tulibeerawo nakaddiwa nga tumulabako ekyamutwala kyandeka bubi wadde nga yagenda gyekolerera omulungi omusanyufu nga mundamu ye temuli bukuusa ayagala ayagaliza alinga oyo limusangawa naye ekiro ekyo kyampisa bubi okumulaba nga yasesebuse olunaku olwo lwandivuddewo olwanzijjako omuntu gwe mmanyi talidda talidda yagenda lumu tewalina kudda ebyensi eno bikoma lumu oba ogenza ogendera ddala kati gwe munnange wanditegese tomanya lunaku lw'olitwalibwa totuyanira ebintu omutali ensi nekusala nekunakuna nkugambye nze ensekoma ensekoma nkugambye gwe ebyensi byakuleka era balifuna kyaba byesiga ne bava ku katonda ensekeyowa kuba tuli bagenyi nekogwe tuliko gye tugenda zekantegekerenga ekulu kulunaku lulimba teremene temulababe agule motoka bere wakabi asaddaasa omwana wandugwa mbwalina ennyumba eyamumusabye atuula omwo nayagagala ng'abali amaziga gabayitamu tasasira musaayi gwayiwa ayagala nnyumba bantu bamutye obujuliza bugulirira alina ensimbi alire mwakaki buli ayogera namusirisa bwaba yagadda mu mizi omusu bwe bwomulaba kulowoozesa tiye ku nseena liremerako atuyanidde ebintu omutali ense musaze nekunakuna aswadde oyo ensekoma ensekoma ebyensi byakuleka era balifuna kyaba byesiga ne bava ku katonda givekeyo kuba kuba tuli bagenyi nekogwe tuliko gye tugenda zekantegekerenga ekulu kulunaku mulimba nkugambye nze ensekoma ensekoma ebyensi byakuleka era balifuna kyaba byesiga ne bava ku katonda givekeyo kuba kuba tuli bagenyi nekogwe tuliko gye tugenda zekantegekerenga ekulu kulunaku mulimba
www.mp3ugandanmusic.com